karibia. Kama huna mgana zi karibia. Nona pia ratish meivana. My dear, nilikusho niko na kaidia. Niko shua hii tatusaidia. Kuingia ndani ni kuchambua. Itawambua, pita mbugua. Wanapenda bigi, wana die less. Mina die zote, mali 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 sini fisa. Money 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 doku bonga. Santa sana baby nime receive. Etina ziosha, chapia chief. Hini ngoma kali na staki beef. Nimeshinda kazi ya kusaka kazi. Nawe kazi ya kutaka mamanzi. Kuwabeba kuwabeba kabajaji. Tukitoa form, unanga uradi.
Nitasaidika, sita aibika. Nitasafisha, sita lalisha. Big boys, fine boys, wako tatted. Dark skin, light skin, mali safe. Makinika, utasaidika. Ukilipwa, utafaidika. Hadi sosa, ukibatika. Takawe, ukidai, itafungika. Maso, slim gang, wako wote.
Karibia customer wefika. Hakuna under 18 na masrika. Form ni nare kuliko ya stima. Jechilie hapa lazima kuzima.
Tumejipi na kuna chasina. Ratishi merogwa na mzinga. Galde wamejibeba kidinga. Nane nane ndiyo form figa.
Niki pri pri na vuta gaziga. Chereki Twitter tunaitika. Karibia customer fomisha jipa.
Karibu
tunadaka gaki goalkeeper.
Boom boom slay. Na tu size step.
Karibia customer, utasaidika.